Leo ni siku yako, your special day. We are singing, mioyo ina furaha. Happy birthday kwako, my love. Uliingia ulimwenguni full of grace. Uso wako unangaza, lighting up every place. Maisha yako ni baraka, a gift from above. Leo tunakushangilia, wrapped in so much love.
Happy birthday
kwako. Blessings, upendo usio na mwisho.
This is your day, Mungu akulinde.
Kila ndoto unayoibeba, let it soar up high. Nguvu zako na ubunifu, baby, touch the sky. Marafiki na familia, we all love you so. Leo tunakukumbatia, don't you let it go. Chosen, Mungu akubariki now and always. Every year gets sweeter. Leo ni siku yako, your special day. We are celebrating, mioyo ina furaha. Happy birthday kwako, my love. Kuna angaza, lighting up every place. Maisha yako ni baraka, a gift from above. Leo tunakushangilia, wrapped in so much love.
Happy birthday
kwako.
Hongera sana.
Furaha
ikuje kwako.
Miaka mingi.